iyadoo qaybo ka mid ah shacabka ismaamulka Wajeer xilligan ay wajahayaan kuleylo aad u daran iyo meelaha qaar oo biyo la'aan ay ka jirto bulshaduna ay adeegsanayaan biyo la iibinayo ayaa waxaa shacabka deegaanka Buurdheer iyo Diif si degdeg ah oo gurmad wata ku soo gaartay. Marwa Ummi Bashiir, xogayaha joogtada wasaaradda hidaha iyo dhaqanka dalka Kenya, taas oo biyo dhaamin booyado tiro badan ah ka samaysay deegaanadaasi, halka sidoo kalena raashiin ka kooban briis, digir, saliid, sokor iyo noocyo kale oo raashinka ah gudoonsiisay dadka danyarta ee ku nool Diif iyo sidoo kale Buurdheer. Dadaalkani iyo juhdigani ay Marwa Ummi Bashiir ku bixinaysa shacabka ayaa xilli aad loogu baahi qabay la jooga, iyadoo dadka danyarta ee biyaha iyo raashinka la gaarsiiyeyna ay aad uga mahadiyeen.
Ummi Maxamed Bashiir way mahadsan tahay bulshada reer Diif, cuntada ayay u keentay, biyaha way mahadsan tahay. 414 salaami hayna walaasheena, way mahadsan tahay
walaashayna qaariga, waan salaamahay alxamdulillah uma alxamdulillah, ilaahay baa mahad leh oo maanta meesha aan ku wada kulanay alxamdulillah rabbil caalamiin. Raashinka aad noo keentay ku mahadsan tahay, ana waxaa lii dhaasaare soomana kiiro alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad leh oo meeshan maanta aan ku wada kulanay oo raashinka aad nagu siisa walaashayna qaaliga, waad mahadsan tahay. Biyana waa inoo keentay, cuntana waa inoo keentay alxamdulillah rabbil caalamiin, waa mahadsan tahay walaashayna qaaliga, waan ku salaamahaya.
Maanta waxaa martay noo imaaday Ummi Bashiir, gabadhii hidaha iyo dhaqanka BSK-da noo imaaday, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Raashin bay noo keentay madaxweynaha annaga ruto waa fariin ugu soo dhiibanay Buurdheer, Diif, Ibraan Uure, intaas ay noogu imaaday. Waxaan aad ugu faraxsanahay anagoo waqti kulol joogna inay gabadhanadan BSK noo imaaday, na soo booqatay, raashin noo keentay, aad baan ugu faraxsanahay. Madaxweynahan waxaan ugu mahadcelinaynaa jagada uu gabadhaan siiyey, haddana jago cusuban inuu siiyaan ka rajaynaynaa insha Allah.
Waxaa noo imaaday gabadhayna Ummi Bashiir oo gabar ka soo jeeda Wajeer, ayaa maanta noo imaaday iyadoo ka wada raashin hay-ad la yiraahdo Women for Women. Kwaivyo saaki waxaan kasoo jarmaadnay Wajeer, Diif ayaan tagnay, meeshaas raashin ay ku qaybisay. Waqtigan waxaanu taagannahay Buurdheer, berrin waxaanu malaynaa meelo kale Ibraahim Uuri ayaanu kacayna. Waxaanu leenahay Ummi waad mahadsan tahay.
Qaar ka mid ah wakiilada deegaanadooda la gaarsiiyey gurmadka ayaa u mahadiyay celiyeen xagayaha joogtada waaxda hidaha iyo dhaqanka dalka Kenya.
So madam PS, sasa hivi na venye unaona kando yako, sisi wote tumefaa uniform ya UDA. So tunataka kusema sisi kumsupport president ni jukumu letu, si maombi. Na tunashukuru pia kwa ile fursa ametupea, na sister yetu amesimama na sisi kwa dhati kwa ile shida yote tumepitia. Venye wazee wamekiri hapa, tulikuwa wakati ya floods, mimi na yeye pamoja na wenzangu wengine, na wakati wa msimu enye tulipata shida mingi haswa ya maji, alisimama na sisi. So tunataka kushukuru mara ya pili Madam PS, venye umesimama na watu wako, na tunasema karibu tena.
Xilli kulula lagu jira, Ilaahay anaga soo bixiyo kulli, Ilaahay baa dadka deeqo. As a county and also at a national government, waan isla wada hadalnay si arinta ayadu wax loogu qabto. Madam PS, waad ku mahadsan tahay adiga degdegaad dhigaad noo siisay oo dadkaada aad ku soo gaartay, waad ku mahadsan tahay.
Gudaan walaashayn, markaan hadda aanu xilli kuleelka aan ku jirno, waanu wacanay, waan la hadalnay, waxaan dhahay walaalay, bal xilligii hore oo fatahaada biyaha aad noo saameynaysay waa na soo gaartay, oo aad wixii aad noo awood waa noo keentay. Haddana xilli abaaro aad u kulula lagu jiraa, bal wixii awooddaad ee gacantaada soo gaaray bal naloo imaaw, wayna aqbashay, wayna noloo imaatay. Raashin ayay meel ka soo qaadatay, ay soo heshay. Waxa kale ay wadaa biidhaamin ayay u wadaa deegaankii, wakaan way ku mahadsan tahay. Inta keli maaha deegaankan oo Buurdheer ward way u wadaa, waxa kale u wadaa Ibraahim Uure ward, waxa kale u wadaa Diif ward, way ku mahadsan tahay.
Ugu dambeyntiina Marwa Ummi Bashiir ayaa ka hadashay deeqdaasi ay dadka ugu talagashay, iyadoona sheegtay in goobo kale oo tiro badan la gaarsiin doono biyaha iyo raashinkaasi.
Maanta meeshan waxaan u imaanaa cunto inaan ku qaybinno, digir, bariis, boosha, saliid, cusba oo hay-adda Women for Women ay keentay. Saddex wood baan rabnaa inaan geyno cuntadan, Ibraahim Uure, Buurdheer iyo wood kaneeto Diif. Waxaa ila socdaan MCS-ka saddexda wood, waxaana rabnaa inaan cuntada neeto maanta flag off garayno, cuntada Diif inaan qaybinno, Buurdheer waan flag off garaynay. Insha Allah hadhow casr gaabadkii baan rabnaa inaan Buurdheerna ku qaybino cuntada. Ramadanka barna insha Allah Ilaahay aduun u idmo Ibrahim Uray baan joogna MCA ga nirigo basle joogna Barito iyo ngao team ka DCC security team ka and we will make sure that we work with the county government biyo no wa no wada untana wa no mani wada biyo water bozas baan wada untana wa wada lakini solution in radina way untada lakena biyan lakena anaga sidan untadaayna u abuuran lehen biyahayna inaan meeshan ka xilno deef badal kan biya ka suugi lehen bina aadan kala no keenayo anaga falkaas inaan galno waa qasab solution inaan radina waa qasab maxaad anaga magaaladan ku nool dad kala bina aadan kala biya no keenay untada no keenayaan ma wa soconaysa maxaad waa temporary solution somaha malin hore wanda wa floods was here aadki fladski inta baan jooge untaan qaybine but then haddana biyo kale flad kale ma ka jiraan in another few years we will be here solution ka solution in a radin wa in a ferisano as leaders